Ni Jumamosi, naomba uvalie nikupeleke auti. Ni Jumamosi, tupige marashi. Ni Jumamosi, naomba uvalie nikupeleke auti. Ni Jumamosi, tupige marashi. Leo, nataka ujirembeshe na ushine, shine, shine.
Uwe kama malaika.
Nataka ujitokeze kidosho wangu, uwe kama celebrity. Leo mfuko wangu umejaa, nataka nikutreati.
Nataka nikupe raha.
Oh leo, sitaki story na mtu, mimi na wewe tu. Mpaka kokoriko.
Naomba uvalie nikupeleke.